something coming.
Now what tattoo your juice all day, all night. Now what tattoo your juice.
Juicy Fruit Chewing Gum ina utamu usio na kifani. Ikiwa unadhani unaweza kuelezea, jukwaa ni lako.
Let's go.
Conga na mambo, Susi wanga kusunge